kurwaruz maliyen ana faabo yimbele be ko yaawi ko nayri bangal tiafaaje ndeddo fedde na faabo do himme e yurumende e balla yimbele be kasaraaji kammo yotti yoge golleji mabbe do yo wallude yimbele be ngala sembe faabaade laamuji le kreduuji kanye wallude baali societe civile en nuhu mayga secrétaire général fedde kurwaruz maliyen o wirfitiki yoga e golleji mabbe di
par exemple le domaine de la santé
on a misal ko faawi do kabaru cialal meden ngada imadaraaji taranaade cialal innirabe e sukabe meden daro nodu sakade e haybude nyawuji do wadde imadaraaji notade ko yaawi meden daro nodu cialal jallen ko faawi do kabaru lanindaaji e sakade kasaraaji meden ngada imadaraaji kewdi jabaade ko yaawi sakade e kasaraaji
aux effets de ces catastrophes là
CICR yoga faanaaji mabbe yo haybude yimbele be torraaji yotti ana famina jamaare ndeddu no hakkeji bingo adama ko worri so basiji immiki kanko madame Koulibaly Kani Elizabeth Sogoba njottino kabaruji le fedde CICR nde o yimbele be basiji yotti kanye be torraaji yotti e be kuntina dum en hore idum e golleji mabbe di
de ce fait
denno mi den faaba galleji di torraaji yottike e hokkude be gure kanye wallude dun demobe e durobe fabe darono ko e mabbe mi den faaba dun cuudi dokotoroji e hokkude be safaje kake gollirde kanye janginde dokotoro en
personnel medical
madame Koulibaly Kani Elizabeth Sogoba wi yoga e faaba muyo yo sawrude yimbele barum le basiji kanye faaba de yimbele nojaabe tagal mudum du CICR ana faabo yimbele be ko nayri bangal asude bulli mawdi kanye satoji nokkule do basiji immi
nous aidons les personnes
mi en balla yimbele barmibe e yimbele lojaabe nobe kani hebude safaje mi den faabirobe koyde e juude manaje nobe kani bornade dun mide asa bulli miden danna dun chatungaji yalla yimbele be torraji yottike anan keba jiam cinuda
par le conflit
le on do wattu fedde somazep de holliti wide CICR faabi kidun no hani hokkirde ndiyam yimbele wombe kidal gawo segu e motti kanko Khalifa Cisse gote lami do fedde somazep de o wi o do faaba muye latiki sababu so mu intini satoji kewdi be beddu hokkude jamaare de ndiyam
le cercle bankas imadraji kewdi ngada le majj ana hen moddingol kurangaaji kibirteed e nangue no ndiyam hebirte hono mudum wadama du le laamu koro kanyen du kibudo kurangaaji kibirteed e nangue do beedinde dum ben sembe fa kebo ndiyam do ansa du faabo goji ngadama ko faawi do kabar moddingol forage ngaji CICR faabi reke kake hono di faabo goji ana jukkini le region segu
nie dans la region de segu
Khalifa Cisse beedi le hen du wiide be beedi ande yimbele wombe le kriduuji di no kan hokkirde ndiyam
ils ont pris en charge les
fonds janginde gollidibe amen daranibe golleji mudun le region motti remobe hebbe wonbe le wuddu e saha leedi ndi daranama janginede
de prix en charge
wana dun tan ndedo fedde na faabo jalli ni gondi ton di ngala bawde ko nayri bangal bibbe jalo kanye ko kani remirde be do kibbu dido faaba muya jetti fedde kuwar wusanne alsuna Cisse kanyu lami fedde no dita tila nokko no dita kabara tumbutu o hali kudo nafisanne do bantare robe kanye sukabe region o
la pire
faaba Cisse latike sababu miden golla idum walla min yobude pecce men yobude jande sukabe amen wailtinde kulleji nako mudintinde difa gasa yalla miden heba hen nafa hande miden ndema miden chotta miden keba hen dun nafa idum yaltina min e jodaade mere mere li sudu soni worbe jeey golle min rewbe dun miden jalta yaade gese minen pelle rewbe miden rema ko e didi hitane dungu e
ciido
beedo yimbere kebbe dido nafaaji fu hala wota ka kalta ana jeli fedde no dete mouvement croix rouge nde jukkito golleji mudun le mali fuf